Yeah.
Remastered D.
King Kim. Top boy. Flavor B. Makwanda bawa, eh. Upe mamuye kuti mundi pase mane. Sindifuna devi kuti ine aniname. Ena kumakonda mane mpaka kwa singanga. Anapenga nazo ndiku yamba za misara. Dima fila mbuye ine ndiye moyo wanga. Nizi fila nane kuti apa ndima hasa. Dima fila mase ine ndiku menya bawa. Dima fila swagi ine note za manyazi. Flavor B as we come mpaka na kunet. Ndiku ziwa kuti apa mfana ndina vet. Dima fila bawa ena ama fila shamba. Guys I'm sorry ine ndima kwanda bawa.
Guys I'm sorry, sorry, ndikuze ndishirungamo, ndimakonda kupemphela, kuti ndipeze zose izi, ndimakonda kulezera, ndikakhala ine ndinkawa chomwe mbuye andipasa,
the king game,
chingakhalisha no,
every day ndimakhala ndikuyamwa bawa, mane ndiipeza kozi ine ndimahasa, ndikafora ine boy eh, ndimayaka, ndimakonda pia kuti indichose nkawa, ndinamwai kozi ndine musician, ndidikira mbuye kuti andipasa shani, iwe mbale kuti iwe umakonda shani, ndikufuna ndikuuze ndiri ndinkani, osanyoza sham zako nawe ziwa zako, pemba mbuye kuti nawe akupate shako, osa mwera zanza kwa nawe mwera zako, umafuna black mwina ufuna sako.
Guys I'm sorry, sorry, ndikuze nishirungamo, ndimakonda kupemphela, kuti ndipeze zose izi, ndimakonda kulezera, ndikakhala ine ndinkawa chomwe mbuye andipasa, sikuti chingakhale shanu.
Ndimavina dansi ine ngati palimane, sindisekerera ine ngati palindewu, kozi ndikuziwa kuti mbuye andikonda, weekend ikabwera ine ndimasangalala, ikabwera sande ndimafaya kuchurch, mande ikabwera ndimafaya kuvepi, ndinyadira shomwe ine mbuye andipasa, kozi ukuziwa kuti ine ndima.
Guys I'm sorry, sorry, ndikuze nishirungamo, ndimakonda.